njagala nsaka nyenyo ate wakati mu kuchange ndongo esanyu lya mbuganye olwa mukama waffe okuva emagombe nyimbye nsenekerera era sipapisa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nti ekyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembetembe lwerukira endala okusanyukirwa era tulina ffe kusaakaanya nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniya yayuguuma nnyo ng'omuyinza oyo akkirira emagombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakuwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutubadde okwo kulimba bulimbi era akobakaaba takyanja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutubadde ebyo bye bafutubadde babifutubala ddaddaddadda kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutubaza baleke gwe ne beefutubaza ffesi twakalaba beefutubaza wamma ffe tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyobolwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke kw'amaggwa ko n'okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi kigundi ekitango omuvunaana otya bakitani nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga somuko olwogwakomererayo ekifunulwa ntyayi kitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata oneka mugwamu zikwa n'amalaalo geene gassibwako guyinja oguzito kyokka maliya madaleno okukezayo wo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago nti gendo bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze pawulo omuyimbi n'agamba ntya kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye Oh, tembe tembe, runakulwa tembe tembe. Ngendo kutema muzika wanafuna na yambara mangu. Munyenyo mulienyo muimbe nga musakanyiza wakulu. Era mwatule ncha masukira runakulwa tembe tembe. Natino tuimbe na tusakanyiza wakulu. Mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Aye uyu, ayambato utafero kufe magombe. Dala mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Ate kitalunyo, lababa kafiri atewe wafutupate. Oku kulimba bulimbi erako wakabia kajanja bujanja. Kale kitalunyo Laba bakafiri we bafutupate Ebyo bi bafutupate Babi futupala ta 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 O chitalo nyo Laba bakafiri ate we bafutupate Bareke kwene befutupaza Fesi tuwa kalaba befutupaza Wama futu imbe Nga tusaka njisa wakuru Nti mirembe mirembe Mukama wafo kufe magombe Tusakanyiza wakulu Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana jaganye Yalafutu imbe Ngatusakanyiza wakulu Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana jaganye Yalafutu imbe Ngatusakanyiza wakulu Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana jaganye